mtu ni sawa, ukihusika ni sawa. Mama hey, imara kukupata si hasara, unami kila mara hey. Umenitoa na mbali, wanipeleka mahali kweli tena. Sana Mungu lali, umekuwa nami. You made me so strong, so good at kissing this song. Ukihusika nikiwa nawe Yesu, basi ogopi. Ukihusika nikiwa nawe Yesu, sitaogopa kama baba unami.
Binadamu hulemewa na maisha, anatujaribu kufanya yote imeshinda.
Unakata tamaa, nachoma ni hasara. Dunia kana kama dunia imekupiga teke.